Ministry ebyenjigiriza esabye amasomero okubeera amenkanya era ameerufu mu nteekateeka y'okusunsula abayizi abanaageegattako mu siniya esooka. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu, Dr. John Chrysostom Muyinga, akkaatirizza obwerufu buno n'akinoganya nti bannayuganda bagwana okuba n'obwesige mu nteekateeka eno era ng'okusunsula kulina kukolebwa mu ngeri ennambulukufu era ey'ekikugu. Muyinga bino abyogeredde mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo wakati mu kuggulawo entegeka y'okusunsula abayizi abagenda okwegatta ku siniya esooka.
Headmaster abona bona abalimbula buli mu exercise eno babeere beerufu, babeere bamazima, balage patriotism, omutima ogwo ogwabajjajjaffe abedda ogulumirwa buli muntu mumwoyo gw'eggwanga. Kijja kunkola bubi nnyo era mbage nja banyiikira n'okubakyamba kyawe. Omwana wabanga ddaddala qualifying okubeera mu ssomero eri ng'afuna ttaano ze ng'ate gwe okomye ku musanvu, waliwo wali ow'omunaana n'omwenda. So njagala bakozese obukugu professionalism, njagala bakozese obwesimbu, njagala bakozese accountability, kubeera accountable.